waliba maalintii toddobaad weli derbiyaalka fadhiya ganacsatada yaryar tahayti oo ay ka shaqaysay jaran waahiga suuqa masaajidka wing ee jaamiyada magaalada Baydhabo. Dadku yaa maamulka degmada waliba ku keenay meel ay ka shaqaysay jaran yoonaate iyo saameynta ku weerartay noolaha qoysjo. Waanu qaar ku mid ah dhalinyaradii suuqa ka shaqaysay jarti iyo saameynta ku weerartay yoona dalbadeen intii arrintaasi waa la ku qabada.
Waa buu sarfki aad ima meel oo la suruma kor kursi hadda isku dhaaf miis la dhikir iyo miisiskan iyo kursiyana station weynaga la jeey kuraasi una ka fadhiyaan miisiska maal dalado maal biroog lug suraa station weynaga la jeey marba una meelon jidkan hadii soo aragayd iriida dhaadiya suruuna iyo saasata iriida suruun iriida balinin diidina baada hada dhulka medical la leey wadan kale una lahayn baada iyo olol suruun baba la diide marka suruunaanta oo banaankan la suruunay bal diiday baa dhul kale dhakees ka dhaaf wala kursi warjeey ba dhaaf idalad marka iriida bal diiday indii lusuru dalatiiday habsiga jarta dalada miiska kursiga aniga fadheeray wala dhaaf habsiga jaraan kullay uu horda marshibiyada saarnay lanka wada degan waa in la guuri waa maamulka shaqadiisu shaqoon jeey kuma dad shaqoon jeey intii qabsan wala baahni laakiin ku bad badayaan shaqoon jeey bool lahayn qabsadahay marka waa sidoo lahayn maamulka macnaa wala nidaam intii suubiyano dadkii guuriya dadkii oo yoo guuriyaana suuq jeeyno dadkii guuriyaana oo baakin ka jaraano marshibiyada ga fadhiyaan ba uno wili jeey uno intan dalana uno inta saraf lahayti ya marka ay ol roogan ya koynay hadana suuqi oo uno 20 sano wal ku badan la roog aragani ya la diiday uno marshi beeriga saaran waa baakin hata may diiday aragtidana bal la diiday
yar oo maamulku waa degmada ningoodu madaxda sarna sida qof ka bad wasiirina fasaxeen watiinga diidi wala ku dambeeyaan marka min nin diiday intii marshi beedku uno jidki ma fadhiin marshi beedkan nin diiday salaan laga ma alaabtan baawr la isku soo gelin saaray wal daldalay la station ka jiraan sohoma la ndaga mi shibaal nasa oko la ka shaqashan dadkan deegaanka meela maqanyin hadwal indu ku tabahay oo indu ku buri baad lukaas injeedan may qorshige abad may dawladda awashi maamulka ku abadaan inta marsi beedku nu fadhiino jidna fadhiin marsi beedkin nin diidi wuligan baqaraal kan saraf laagu hor dhog may dalbadaan maamulku in wal ku bedelan jadwal ka fiiriyan meel marsi beedan marsi beede oo saraf laana la fiiriyo meel kale jid abaakan hoola dadkay oo jidki li gooyo la fiiriyo ala saar ma
shalayahay tukureed markii maamulka degmada Baydhabo ay sheegantii oo suuq soo bii doonan dhalinyaradii la ku buri suuq waratada ee magaalada.